omwepiskopi Dr. Joseph Anthony Zua agami nchinyamiza nyo omulembe kuno kwa teknoloji ya mitimbagano ataba ntokukuti obola nga bakosa obi mitimbagano na dalaba vola nokuvumira abalala ku mitimbagano nokusiga obukyayi.
On Sunday, the greeting will change a little bit. People greeting each other, singing hallelujah, because Christ is risen. He did not rise in order to increase guilt, crime, and so on, but to bring peace to us. Are your fingers delivering peace to neighbor? Are your words delivering peace to your neighbor? Today we talk of modern technology, which is a good thing, which has eased many things in society today. But how are you using social media today? How are you using technology? Some are using it to offend others.
Avumiridde n'ettemu eryakoleddwa ku baana abato mu bitundu by'eggaba n'agamba nti abakola ebintu eby'ensonyi era ebiswaza nga bino basaana okwekuba mu kifuba.
Ettemu mu bantu abakulu wali mu kuyigiriza ngambye nvudde wansi ku baana abato. Abaana abato abattibwa, omwana talina musango, naye oluusi abamu babatta kuba bamugambye agende asaddaaki n'asaddaaka omwana omuto. Ejo si mirembe. Naye n'abantu abakulu, mulimu abantu abakulu abazeeyi ninga babambi bakozi, lwakola n'akungula emwanyi ze ate agavubuka agamu agatakola ne gajja okubba. Mu kubba okwo oluusi bakoleramu ate n'ebibi ebirala ne batemula oluusi abakadde abo. Awo nno emirembe buli omu mu kyakola alabe nti agireeta